émotions.
ZamiMusicBlog.co.
Mwipe bolia bolio nseba faya nkalumbe. Blessings follow me.
Bakabila baka mbwishe. Atika we kapone iye no baka nseke. Mwipe bolia bolio nseba faya nkalumbe bena. Blessings follow me.
Lesa talala, talala, katula lesa talala, talala, alanwile kondo talala, talala, Jehova wandi talala. Alalesa talala, talala, katula lesa talala, talala, alanwile kondo talala.
Manga ule chula Chabo mfwa winonga ndekula Imiti mashabo shachula Bafwaya fenebo na chula Nombale sala nkula No, 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 no
Zambi Music Blog
Bala basila apela Epo nomba napula Bala nabele nefyakula Apa nomba balantuka Akamusangara noleka Ukubombesa noleka
Blessings follow me.
Bakabila bakangwishe. Atika we kapone iye no bakanseke. Mwipe bonya bonyo nse bafwaya nkalumbe bena. Blessings follow me.
Alalesa talala. Talala, katula lesa talala. Talala, alanduile kondo talala. Talala, Jehova wandi talala. Alalesa talala. Talala, katula lesa talala. Talala, alanduile kondo talala.
Manga ule chula Chabo mfwa winonga ndekula Imiti mashabo shachula Bafwaya fenebo na chula Nombale sala nkula No, 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 no